Yeah. Oh, na 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 na. Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see. Yeah, yeah. Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see. Yeah, yeah.
She looks so surprised. Then I cut a picture yake ukutani. She say, oh my god, this is kinda love. Make me feel I'm the only one. I'm looking to her eyes. I say, yeah, baby, I'm not done. Nam take care, nam fuwa viatu, nam beba mpaka kitandani. I say, I'm gonna treat you right. She say, I'm gonna die on your arms tonight. I say, I'm gonna treat you right. She say, I'm gonna die on your. Amengia kwenye ulingo, menasia kwenye ulimbo. Na mkati ya mitindo, na mkanyagia vishindo. Na ningata kwenye shingo, mtoto na marisa nyimbo.
Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see. Yeah, yeah. Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see. Yeah, yeah,
yeah. Karibu kwenye maya kupe daddy love. Believe me, ni vitu wet wet sovi cup. Ni kupe keys to my crib, keys to my bedroom. Ukichoko jitose kwa jikuz in the bathroom. Na auto kwa boat, mana ghetto shali fix. Ni wewe tu this TV au Netflix. Mekwa kia midori mawa mashuka ya pink pink. Nikifika tu na kubanduwa kipimpo lafu ilo. La tari, lazima ntefute stimu ya ndum na vikari. Niwe mahali ni kupe extraordinary. Penzi flani, la tari. Kama wadu unanzidia, my dear. Unakarufu flani, unanukia alafu.
Jipangelo si kupigi kimoko, vitatu basi.
Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see. Yeah, yeah. Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see. Yeah, yeah.
Geto mijesa mautamu tu. Leo na kugea utamamua. Kusma ungapi ni wewe uneyamua. Leo majilani mpaka jina tanijua. Sopo kati ya mapaja tunanyonya mpaka pua. Funika funua, binuka binua. Mandika mandua, kama unavyo nijua. Chubuka chubua, ukinipa na chukua. Nakula huku na huku sama kikibua. Pika ili nimle mpaka mpish. Sijia upaka mkongo ila spiki. Ukikamulia ndimu sinage ubishi. Mana waga na telezaga bila vilainishi. Leo leo down, slow down. Leo leo pata chimbika is going down. Leo chaga zikivunjika we go down. Leo leo show kali sana sold out.
Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see. Yeah, yeah. Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see. Yeah, yeah.
Kwanza utakuta gang tathari. Konde chopa kana ombali. Tutanza na kimoko cha wali. Cha pili cha jali. Cha tatu takubali. Yes, so kinyonge bu. Situmi puturu wala kidonge bu. Tagila wanalizombe juu. Kauko periodinjo atatubonge tu. Ntakwekea ma movie tu kwa decoder. Ukukishushie ma chips, ma yai na soda. Grand Value, mababa viroba. Njo tukai quarantine, rice kashaweka order. Tumekatazo mabusu, mani rusu. Matanku tazame nusu, sasi choki. Kawoge ruksa vai, nuka kaa. Ukshani lockdown, nasi toki.
Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see. Yeah, yeah. Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see. Yeah, yeah.
Baby, would you come to my bed? Dicho lote kwako meni shoot nime dead. Usifanye kama ujanisikia what I say. Taka ni kutest toka aim paka ze. Okay, you know how we do do. Joni kupe somo tuko shule kavi dudu. Shida nini pesa zipo tunakweka migu. Ni kubidwe bidu, weekend tuta redo. This na kama heje shindikana. Tuache
tuache kukimbizana. Pindwa kadana dana, sijaza kupenda jana. Achana na uvijana, cause you my bae, eh, eh. The brown skin ni kutunze everyday, eh, eh. Achana na mambo ya mjini, you give me some more. Na fama wataki kukona na mimi, I know. Ama unataka twende wapi tuka konge row. A special place, yani wewe na mimi alone.
Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah. Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah.
Hatuitaji mashahidi after math,
after man.
Johnny kupe tuition after class. Chagua wanja mechi go down. Na ghetto mbili ke nyama ingine dom town. So binadamu ni creature. Vera sidika kafichwa. Usiombe uone tako live kama olidata na picha. Na kama kichuma mchicha. Ataka ungekua preacher. Chakwanza funga pazia kuna kamera za quiz. To fall in love with the beautiful girl. Kumkaribisha to my beautiful world. Baby baby. To the moon and back upendo ni pure. Me Dr. Love sama penzi na cure.
Baby come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah. Baby come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah.
Baby come my baby, bedwa. I feel it na mi daddy, manwa. Kikuchafua na kufua na takata. Njio kufungule dunia uje kuona chotaka. Kabla kumsugua kio na muwa tuwa na data. Style nyingi za mbwe la milio ndo ya paka. Kabla kumpakata na mladenda. Leo gigi mani kampa papa papa wemba. Bebe flane kwenda, bebe flane penda. So hata nkiipa mimbo nguja na iletea pemba. Vile unaikalia kwa juu kama unataka kutaga. Laugh na ibania kwa chini niki karibia kumwaga. Mambo zigzaga si umezoe ya wazungu. Leo na mwaga ni wachage. Wachage.
Baby come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah. Baby come to my bedroom. Welcome to my bedroom.
I'm coming, baby.
I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah.
Baby I'm gonna give it to you good, give it to you nice. Something that you never ever seen with your eyes. Make the haters where they hate, where they dislike. I'ma roll this waist like I'm rolling dice. Tunyonge kitu flani cha Arusha. Afu tuchome tulane mpaka kusaza. So lazima puturu kuipakaza. Ila ikiwemo mwishoni takuita faza. Rip my clothes off, I like it on top. Alafu limeshamba kama una bulldoze. Suzime taa baby, atutaki upof. I'm gonna deep throat until I fucking choke. You better cancel everything. Baby you know your only plan is to be inside me. And I know these hoes up in your IG. But wherever you go, you know I own that D.
Come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah. Baby come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah.
Kwanza nikupeleke nyumbani mazesa kwa kujue. Watoto wa mjina siku sumbuu. Ade ya mama ni wewe nataka dunia ijue. Baby girl tulia kwanza nataka unijue.
Nataka nikupesho vicheche nishaweka kandu. Kandu. Na nisha lose control. Kwangu we ni zaidi ya pambo. Pambo.
Leo hakuna kuzima taa mguu chaga mguu neti. Kwenye kochi kabati mpaka kapeti. Wendo kiwembe na itana mikeka na yobeti. Kama mapenzi safari kwa kwa shakata tiketi. Tanatibu mama. Tanitoa roo tapata lawama,
hey.
Baby hivi umefunza na mama. Nani control kama dana dana,
hey.
Baby come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah. Baby come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah.